haje
freshi barida.
Vichu na magongingo
freshi barida.
Nataka kienyeji hako
freshi barida.
Hamie ex wangu niko
freshi barida.
Ha! Freshi barida to the world, baby. Toshka
freshi barida.
Yo, Adama
freshi barida.
I stay clean, stay cool, stay fresh. Vele vele dwana la mi melu hesh. It's now or never, mele dwana sense. Monga na mali na bona vinga yuba fashion. Billy rough and Billy tough, my just go dangerous.
Fresh.
Monga na mali life is okshi.
Fresh.
Na bona viba zokshi. Hey.
Wakenya muko haje
freshi barida.
Vichu na magongingo
freshi barida.
Nataka kienyeji hako
freshi barida.
Hamie ex wangu niko
freshi barida.
Wakenya muko haje
freshi barida.
Vichu na magongingo
freshi barida.
Nataka kienyeji hako
freshi barida.
Hamie ex wangu niko
freshi barida.
Muva nguo za Gikomba. Napiga pasi natokea. Na baba sachi ya Gikomba. Lakini luku freshi barida. Wenda spa kama unataka massage. Uku kwetu suche msha maji moto. Unakandoa na maji moto. Unakuwa freshi barida boss. Nasikia kuna demu luku mengiza box. Kufika kijani uluku nanutisha socks. Tuoge migu manze. Tukue freshi barida.
Wakenya muko haje
freshi barida.
Vichu na magongingo
freshi barida.
Nataka kienyeji hako
freshi barida.
Hambie ex wangu niko
freshi barida.
Wakenya muko haje
freshi barida.
Vichu na magongingo
freshi barida.
Nataka kienyeji hako
freshi barida.
Hambie ex wangu niko
freshi barida.
Niko fresh sana kwa nini nini. Ati muko hambo kwa ni siringi. Yule zimeret kwa nini nini. Ati jana ulichoma kwa nini mimi. Kitu inamoku narore netisha tena. Usitake juo venye mute sama tena. Bartender ama kina Brenda
freshi barida.
Hapa siota penda. Niko na mazigi zaga lazima ni solve. Mbaka nitaje machaji wote wa moku wa dozi. Peto stameeza mambie na mlombo tof. Naka nikienyeji mambie na mlombo jof.
Wakenya muko haje
freshi barida.
Vichu na magongingo
freshi barida.
Nataka kienyeji hako
freshi barida.
Hamie ex wangu niko
freshi barida.
Niko freshi barida.